I think I made it to Hamimana in 1995. High school had a second GBA, Mahalat Aha, Mikado East High School, had the University of Virginia, Richmond, Ba'uguru, 4 year kid, Hakasok Sodomay State, with a bachelor's in psychology, and Mikado Minnesota State in 2009.
I
think the summit cohort. Marky or Ninka de Mahuina, no, or go on, so they, you know, that was the main to what the car, Mr. Gilly Karamaku, and that's a dunk of Madala in the dead, and Helsamay and Halfred or Lagohor Tegay Arintai. Marka Nashi Tegay, Nink or Anika State Representatives to know us. America ku deenay maxaa ay xaaladu loo adkii fikireeni in ra'yi oo dadkaasina inay saxsanayn diinta ila wax ku garanayni ka baad markii oo maashas ay ka soo baxnay maxaa aragnay in hate crime went up magaaladeena mana ka saayaan badan ee Soomaalida ee aniga guriyeena iyo ama Minneapolis fasida ayna ama laakiin ma soo dhaxgalna community-ga marka waa waxa dard inuu isbedelo waa inaa mid isteen taa waa inaa dad inaa dartid waa diinteena saas ma aha taa insaan baan nahay moosahay
waa garti
you have to bring yourself to the table into the push ago so marka waxaan nahay why not city council position kaas oo saado waa meel or policy the abdilikirti, understanding, compassion, and bridge abdilikirti. So why not Abba Umit, Mahada Abd San Barrati to Sanahesa, and Amesha Utarsama, Mu'umalanehisa in Akubule Sanay. Because you had the need of Kuturso, or Hamid Avena Esahai, Hofka Isajinis Malo, Elas Ham Salamaya Hofka Isajinai Malaho.
So that's a two guans, Tamarka.
That's a two guans, Lani.
One guans, Tamarka. I don't know what Katar Santahai. Democracy about time, Republican about time, Yadu Tertemis is something.
Kursiwa Utertemoy is a non-partisan.
His number one.
It's not the Democrat type, the Republican type. I like to pick it, the Baku and his thought, or Adenisa, Adis Udalisa.
Yakula Tertemay, Sidente at Kuhashpe, Adil Kudorten. But what they were on Tabaki, I will need the Kuku de EU. So that was all behind the Kula Tertemay.
And you have a Tertemay, Lavinina Adale. Mid hope and hope that your course is so his 16 years.
Tony Lesson.
Good term was all the famous Afrah of the Rawa, you know, Lawatus and the National for you. We'll tell you why we'll earlier, I need a Amal or Magala Denikos here. Can you meet all like Intercession Payo? Love that smell is to my Aniga. Anigo Magala while you get a fabric in half of non-profit run Gereso or community builder S, activist S, Merta. It was tough, but alhamdulillah, the halal could be scary. Halal kursi is a adil.
Halba kasoba de say, halba halina kuhari. Ka magama November do the tertemi don't you?
Ha.
Mahadri jenisa.
Ani hari jenia. Mahadri jenia. Jam ad atelba de dinna hani kabok a war 3 wa jam adu. Mahadri jenia and number of them are shot to the north of the hari ina kasi badino. It's also a high yak jam ad had the majorano. Ni hani madagano hadii soo wada dagooyaan mufti hay wadadku ugu baahi badan wadadku ugu dhibaateysan badan oo magaalada degan waa ayaas jaamacadaha ku jiro
marka November dabcan marka ay doorasho dhacayso waa xilliga jaamacaduhu furan yihiin marka tirada faraha badan ee ardayso soo noqonaysa ku soo noqonaysa magaalada ayaa ku xisaabtay
aku xisaabtimaana
waan ka marka waxaad ku rajaynaysaa inaad November at kursiga golaha deegaanka magaalada Mankato aad ishid
تحكر في صناعة الهلاية